lluvia. La estrella soy yo. My mister that I made, I trusted you. Quien ni me fole. Ay, kajiona na bahati, nikakuhitaji, kube mpitaji. Ulinitamani. Will you be my baby? Say that I'm ready. I gave you my body. We ain't give nobody by you. Mazima, mazima. Kikubwa heshima kipi ulikosa? Iwe beda usofa. Tatu lizima, lizima. Nilidhani mapenzi rahisi. Nikajaribu, nikaidhulumu nao. Pengine sitajijaribu. Nimesha